and new people.
Twatandika tetulina batuli netufuka bamikwano nontegera era nange nekutegera wano aniriranga wanyiga bwe bangumanga bwe nabanga pete mwesubi nongumyanga ddala kiki ekikuzusizo kwerabira ennyoboto nakola ki otuko kumpisa ngaesolo yandibadde omulala natsaba gwe mu byanna tetwesuubiza wadde kale byaggwawo nkimanyi si bwe tewewali neebuuza ddala omutuufu yeggwe oba mulala gwe ndaba wadde byalaavu byaggwawo naye tukyali ba mukwano nga watuka nnyo munnange mazimu kisa n'okusanga n'amaziga g'enkabe nno gwe wagatandika ky'okukwagala ekyo nalina kikola na mutima kumanyi bye twakolanga na buli kimu kyetwanyumyanga naye nakkiriza tobolyawo wandira wagenda kita nesigaza buntunula abakuwa amagezi laba bakuwa buta walitumanyi kukomboza ngambo walitumanyi kuyombayomba abatuwaganye kwobatereza waiga nokurana nalakitina I'm not afraid.